ingqungqephuza kwezintisi bangoba kwemfishane samsobuya nojaba unyana iphumula umlilo osho unguhanguhango oshiswa ingcwele endala ethu ebuhleni bezulu sikhumbule inyazi lezulu sifuna imali baba awu
hembe ngakhe mbiza mina ngeke ngishinte ngicelungile hembe ngakhe mbiza mina ngeke ngishinte ngicelungile sengifuna ukuba rishi nkosi ngeke ngishinte ngicelungiphi ma
Chembe ngakhe mbiza mina ngeke ngishinte ngicela umbiza.